famaɗo e garkan ɗo kettino habaru sukaɓe matoro ɗo studio kala goddanta on keccire humana ko habaruji aissamadde dammude abdoulmum fofma abdoul
jamno allahkay aissa habaruji ɗi e gaddanɗen asawe o hettinantoɓe
nder habaruji ɗiɗi hannde ni min puɗɗira e dow tewtewru bp talkur timminde jande ekkitade golle fuɗɗama altine sappo e tati lewru juin du ende nder yewtere pindiro meɗen min jahi toon enda agades to en pawi waddude filla low hagol hono wakkati men kantaranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli banniraw aɗa anni ko almoustapha bakin battoure tefuɗo ardagal fedde janggoɓe université mo ñamay o heeɓi ardagal ngal enda altina bittiɗo o enda
noon jaati waɗi aissa de en daari ɗumni fa hannde nder cuɓakiji gaɗaɗi ɗi enda ni dow feccere hemre fuu pecce capanɗe joyi kan woni ko o heeɓi en kettino ko o wi'i ko habibou garba waddi firta e ɗengal fulfulde
quand on vit dans une communauté
daɗa tawa leynimɓe e jonde ngel kanuɗa wadde woni ƴeewa ɗuma e mbawɗa waddandeɓe kam fuu e mballaga maɗa mbawɗo yaarude nimɓe ɓen yeeso amin min jiɗana janggoɓe nder janguirɗe université ɓen fuu jaara jandeji mum en yeeso nana belɗum ɗum waddana ɗum en koyirde harto tewteru mabɓe andal ɗon miɗana fa hande haala nde o goɗɗum wona no nimɓe gere milirta nonnon o suɓi kam o woni suɓaki kam mi wontira noon do en fuu en gotum non ndeni cuɓaki kin re'i hanti to ɓurdi ndirol filla mum wala kadendam nimɓe paama ko en fuu en gotel non min gollidan du e iri mo hennon
avec tout le monde
bannirawo altine sappo e tati lewru juin du endan ɗum fuɗɗi tewteru bp talkuru jande ekkitade golle
noon jaati waɗi aissa kamɓe tefoɓe talkuru bp gol endan ndu ni fa hande nde en daari nder kappa kuula reedu leydi niger kamɓe ujunaji sappo e keme tato e capanɗe jeɗɗo e jeyonoon en kettino ko fanta chamsou waddi firta e ɗengal fulfulde
ɗo nder ñamey noɓe ujunaji tato e keme jeetato e sappo e jeeɗiɗo ko woni e waɗude tewteru talkuru brv ko golle ekkitagol junngom caka eruji seɗɗa fande ndu tewtere fuɗɗude min kawri a aliyo a terre e hawwa jibbo ɗo nder nokkure issa beri toɓe mbi iɓe kooli koye mabɓe ndu tewteru
min jande secrétariat et administrative gaɗumi ɗum ti ino seɗɗa amma emin miila ko ɗum waɗiran no woɗiri
igf jande informatique de gestion wecco analyse informatique kam woni ko janggammi min gaɗi du bawɗe amin fuu e tewteru du enda tammude heɓude du no
wodi
ɓirni koni tawa kana kiloji keme nayi e sappo e jeɗɗi funnange ñamayi noɓe keme ɗiɗo e nayo ko wonno waɗa ndu tewteru yeruno barmu salu fuu ardiɗo ƴeewoɓe ndu tewteru famminiri fuu no ɗon yeyira no woɗiri ɗo nder nokkure to ndu tewteru wonno waɗe ko sendiri ɗum e ɗi to woni rewɓe kamɓuri heewude dina worɓe
ɗo koni nokkure tewteru amin du endan miɗen tawda nder mum janggoɓe keme ɗiɗo e nayo tato nder mabɓe ka en goni keɓay warde tewteru miɗen goodi rewɓe hemre e jeɗɗo sa ɗonnal gon fuu non wala
do ujunaji sappo e keme tato e capanɗe jeɗɗo e joyo ko wonno filo ndu talkuru bp do hemre pecce capanɗe nayyi e joyi ɓen fuu noccukala e nde oyno
aissa nder jeɗɗire wittine nde endan ni bononde loore go ɗon yeehi waɗoy ton endan ni birnin konni bonere loore de ɗu ni fa hannden ko waddi ɗum ka woni jon kabu kabu goɗon kannon loore de enɗen yeehi fempoyi dow laawol yehude sarnawa
nonnon bannira hunde noon ko suuli awƴotoɓe kaabu kaabuɓe en sanne min kettino ko boubacar ettis dekotoɗo e ardiɗo fedde awƴotoɓe kaabu kaabu o enda haalande bannimi asumana moussa arzika ko waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
bononda gaɗaɗo on ɗaayi sanne sabi gonɗono dorbo on he rewɓe ɗiɗo ɓen fuu maayi minen yamira jon en kaabu kaabu gatta hilnaare nder dorbaki keɓe gatta nde ni neɗɗo fotti loore makka neɗɗo to wattu mangu hoore daru sengo faaka witto gaɗanido nde ni neɗɗo wi'i ɓillaare loreeji no hande joomum watta hilnaare ngam reena hoore mum reena himɓe e wona niɗum ɗum woni kollitoje ɗimi waɗanta jon en kaabu kaabu goonga duuɓi cakkitiɗɗi min gi'i jarrabaji ngam bononda loore ɗuuɗi loreeji mawɗi e pamari ko wonno jaaɓa jo en kaabu kaabu
kaabu kaabu
bandirajo kuma wakkati yewtere pindirol meɗen no en jahi ton enda agada stupaɗo waddude filla lohagol nder lewru juin du endan ka won timmode lohagol nder lewru duni suka ummatore hewɓe no ɗon gaɗa golle ɗe enda bani ɓe keɓa lawol waɗude ɗum
non jati waɗi aissa gam ɓeydari sa kettinoɗen ko Moussa Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde
lohotoɓe goduɓe talki lohagol yiɓe gaɗa golleji maɓɓe no handiri ɓe gala saɗarma fuu no wodi dow sukaɓe ummatore lohotoɓe ɓe gala talkuru lohaki no wodi jukkolgol horeɓe kawjiɓe filla denaku birdiji ladde waɗantaɓe
mi fuɗɗirana lohaki birdiji ladde pamari hano iri jawle e boje e lelli en miɗo wodi du erol majju saɗorna amin nder majju kam woni gadi fore e jaɓata min jaaha lohagol
horejo birgade de sarusi ose fore de agades abdou nasiru o wi lohaki ki waɗiraka nder lawol gonga no gacce mawɗo
ko yimɓe kani faamude kan woni ko waɗa dow laaɓi lohaki fuu ko hana jomum no woodi laawol majjum noon to ɗum gacci lohagal abadal gal fina tawa gal endan gal haɗaka yimɓe no gara ni noon ƴama gaɗane ɗerol jaaha lohagal yaaha sonnowa ɗum woni ko
fedde lohotoɓe fina tawa ɓe agades no jingana lohotoɓe ɗoytanoɓe laaɓi séri aji lohaki no handiri
aissa har ko darta fijoji coñol ɓalli ɗendan ni sek kettinoɗen ko Habibou Garba waddi Oumar Hamma firti e ɗengal fulfulde
yeero no fedde latol bal leydi Algérie andiniri ɗum dow wecco internet fijoji pirtol ɓalli news africa a dake e acci tidde latol bal muɗum hakkunde mum e leyɗe nayyi latingol hawratana Algérie e hoore mum sénégal niger e rdc congo ngol lawol ko fedde latol bal leydi Algérie hooƴi ɗu caggal nana nde latto maɓɓe bal biyan ben hamouda mayno mayde yurmidine ngol latol bal ko laati fedde nde sigili ɗum fawoɗi e yaade latol bal coupe leyɗe afrika ko waɗata jeetati yaade capanɗe tati e goho lewru janvier duɓujinaji ɗiɗi e nogayi e tati nder leydi Algérie e hoore mum allah e mayde biyan ben hamouda yurmidinde nde fedde leyɗe Algérie hajjunde latol bal acciti latol bal muɗum aranol biyan ben hamouda o waɗana duuɓi nogayi e nayyi o du mayana alkamisa on caggal ndeɓe lattidinno bal hakkunde maɓɓe e rdc congo ko laati o watti wattande worre ɗum du o tawa kena nder loore makko kanko e bandiko koka hooƴi hiite ɓe fuuɓe maayi
ɗo men kantani o habaruji amen sukaɓe matore metti kettinaki on kettini men ɗo gui ɗettinako habaruji oño on dowla rttt majji on joɓata boudi bakol sey jangode yonkiyari